Dread Heart Family.
Nokilia machozi panguza
Adichoko chrada gane
Nada kamata, sista kata Tunachuna fuzi kutumia melkata Nada kamata, sista kata Makedani tukisikiza DJ kata
Mea nyap kijijini Wakomi wasomi adimajini Mashoshe mafiat wakudukani D Kingpin Toka sauti, kuna nyisha damu mabatini Magale mapoju mijini Mabode mapojini ita kwa karim Ari, ni marinding
Kapisa ngoni mtoe choko Kani ya nisa mchitiro Kati kamisa nakapia poko Kuki pakusha nakupika poko
Shita
Binyuka basi isopo
Binyuka
Isopo seka kipela Maria ni kuonge mahela Nipele kempera mpera Maria baby wantara mera
Nionyeshe makeke Minataka hiyo dedek Popote ni kukamata Kwa ulimi pake mati Minataka leo ujibam Besonga ni kupakate Fanya kama unacheza isopo Binyuka basi isoko Fanya kama unacheza isoko Binyuka basi isoko
Tingisha minganza ukitetemeka
DJ Tobias, the mix kid
Safisha kiwanja inoboma inatesa Togo poko ndani ukisema unanyesha Nipandishe mizuka nyongeze mapresha Baby do me coconut,
sokoto
Ikune kama nazi,
sokoto
Ikaze kama nati,
sokoto
Baby do me coconut,
sokoto
Ikune kama nazi,
sokoto
Ikaze kama nati,
sokoto
Yemi kama keto, baby kakarate,
ready
Yemi kama keto, baby
Fanya kama unacheza isoko
Oyo boys anapenda pom pom chom 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 first date anataka kuni chom anasema ananitaka so soon ananipenda venye mtoyo upenda cartoon nimemtambua squeeze mimi namuita tycoon alianza kula vitu tangu akiwa class 2 squeeze anajua stingo mpaka za mababu mpaka za babu acha ni come through acha nikae juu nikupe vitu feel good heshima ina meza msumari so tulia u relax usijali Nachunga usimwage uhai. Nataka ufeel nika unazirai. Kabla ufike saka kangwai. Ukisha rudi mtawe jidai. Kongi na mwai.
DJ Tobias.
Stima na maji.
Design ya the bench. Give it.
banga. Aye, nyonya. Jiti, kisting, jing, big D. Aye, nyonya. Nyonya, nyonya, nyonya. Aye, nyonya.
Napenda joma duya na maflivwa jiongi. Mina thirsty ya makali na magura za bobo. Na wachanganya kilami na kashenki dogo. Shanti bobo, shanti mtamu koko. Chesty bobo, rasdo kitam kilolo. Weni pate makene na nikichomo adikonyo. Na roga nimebonda storytelling Johnny after mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta. Ningori na waroga nikitandie chopo. Manduka tuti mbaspoti na wapigia topa. Check it na fitangori daba sunda kwa kucha. Na kapeleka mdogo na kajaba alute.
Kani go show the modo. Ai, nyonya, bianga, kanga, banga. Ai, nyonya, jiti, kisting, jing, big D. Ai, nyonya, 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 nyonya. Ai, nyonya.
King, king, zamba, beast, missing, jing, jing, CC. Watch a scene, horror. Big kings, wanna BCC, wanna DCC, wanna jingora. Feces, yezi miss feasting, G-strings, clinkly, TT, nyonya. Ring, ring, ana tease, 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 ni wadina na takoka, boma. Steam, steam, bombo kisi, steam, madurusu, kingusu, tunachoma. Wasichumi, sibusu, mina nyonya, paka bongi kama sikai na homa.
Than a sauna. Better call the police informer. Bam bam bigger than Bambi. Now see me people on a swimbe. Body dance all up in the party. Whenever me jiggle it, the boy say ooh la la. You wanna push up on it? Me a whine it, push up on it. Back it up, girl, push up on it. Sexy ladies.
It's a Friday night. It's a winds up kwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwanasi wako. Na uchunge usije hepa na wako. Umchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe.
DJ Tobias.
Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa.
Follow on social media platforms at DJ Tobias. Follow the real one at 0718-473200.
Yeah, baada ya kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the ori dance. And shake your bump like you know what you were.
Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile natesa. Ooh, na ikibamba sana wapinduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele.
Cause leo ni kutesa.
Ooh, leo ni kutesa.
Yeah, make on a phone, usiku to don, bo dog iko zone imewasha kingdom keti mbatu kukon tukuteke kwa chom fenana papa jones nadia hapa ndio don those party kwa phone nasikia ako salon julomi ndio the bomb club pia imikrom bogi mbaka ya ngong mebambika na song zile si hu perform rende pia ni wrong niko juu ya nyama ya bama na kachumbari na juu ya diabetes cha tuweke sukari plan size imetufikishia huko kari yako walevi washanza kulewa wamekali ya floor anasikia form ni kutesa tusimalize ganji do mtatu rudi kalesa wakanesa mavodo bila chesa hakuna kulala tuna kichu.
DJ Tom.
Filomeni weza na benzi nako Kinyele wa chakari. Oh yeah. Wangu kume waka jiwa kali. Mwaga maji ni kate kiu. Kini pepe. Ni pepe. Mbasi leo tuko sane. Lakini kesho tusiachane. Ani kimapenzi tuchizishane. Mimi nawe hadi tuzikane. So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha. Sita kucheza mbuka. Let me be your doctor. Nakupenda sio chocha. Sita kutenda baby.
DJ Tobias, the mix king. Follow on all social media platforms at DJ Tobias.
Nataka uwe wangu. Sing this for you, baby, wine pan this song now. Nakupenda, we never do you wrong, no. Wewe ndio men, yeah, wewe ndio men, yeah, wewe. Wine up your body, pretty baby. You me want me, no care what they say. Yeah, the queen of the cat, but girl, no joker. Feel your love, girl, me woulda fight over. Express my feelings to you, cause it real and true. Me no joke, girl, me really quite sober. You bust my brain, box over. I be your shield, girl, me no Thai soldier. Deal with the matter, my girl, mind blows. Jiggle up your body, then you bend it right over.
So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha. Sita kucheza puka. Let me be your doctor. Nakupenda sio chocha. Sita kutenda baby.
Swagaila high kit. You pussy piggy fake to put on a buffin.
Louis Gucci, your brother. Nakatama deni mukari zaidi ya donut. Anasha simba wenu manyasi menu hai. Naganyama sishobo kia tango mazikibuma. Still sassy spendi mazoya talking chicken on chuna. Oh baby what's your name? Uje uyu mwike nasi. Kamata kinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi. Tell it's all on me. But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Uguza srefi nita kukacha.
Watoto na pombe. Toto na pombe. Toto na pombe. Nilichofata ni watoto na pombe. Toto na pombe. Pombe. Toto na pombe.
Pombe. Alaberiwa at 0718 473 200.
Wananita Tobias nuku ghetto. Njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade madani. Ah, nona umevamini. Nona shini Kinda ukivuta vuta chini, ni hiyo haga inainua sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantiri muaye. Manze ni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na
vileo. Kuja uyu mke nasi. Kama takinywaje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi. It's all on me. Bado mnas for my number. Penda watoto ye darasi.
Mguza
sref nga kukati.
Tuto na pombe. Tuto na pombe. Tuto na pombe.
Ignition baby full speed. Ski 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 ski. Accelerator. Speedometer. Kuserereka. Speedometer. Accelerator. Speedometer. Kuserereka. Speedometer.
Busy 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 blazy blazy. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisteki nda kuroga you be my honey. You say you want me or you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before.
DJ Toby.
You got the keys to my Jeep. Usi stuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition baby full speed. Ski, 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 ski.
Kuku ni ndege. Basi samaki ni meli. Kangoma ni kenge. Mimi mkali. Utanipata na my boys nikigata maji. Kwa dunda sipendi vita jona watiaji. Nikiserereka. Napenda ndogo hiyo. Nandimu. Na jack ya maji moto.
You got the keys to my Jeep. Nisa stuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition baby full speed. Ski, 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 ski. Accelerator. Speedometer. Kuserereka. Speedometer. Accelerator. Speedometer. Kuserereka. Speedometer.
Kawewe ni gari basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi basi mimi ni rider. Kawe ni bunduki basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda basi mimi pajama.
Sexy body kala kabima. Let me put it in reverse, I want to bump to bumper. Umebeba, umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni kecha basi mimi ni neighbor.
Beep beep, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition baby full speed. Ski, 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 ski. Accelerator.
Is idea today. Bona unaka, unauliza mbona. Bona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Question is idea today. Bona unaka, unauliza mbona. Bona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Young priest, nasikia unaitwa baha. Juu sinwa zing, batu sikia tunagabaha. Tu kani jing, vimeshika mara kadha. Labda niache mtuma, nikaseti kwanza wata. Labda niache pupa, nikachome kwanza shata. Labda niache chingri, niche tupe kwanza rata. Ama nikateke wale sizwa ibada.
Kuna matanya kama ni chana. Temptations kiu ya dhyanga. Injili yangu inapingwa sana. Wakini cheki na odi wa muranga.
Dread Heart Family.
Masere taniwa. Izi kierere taniwa. Lambi zangu taniwa. Akiwe taniwa.
Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa unauliza mbona. Mbona na mawazo ya tule jana ulichana sasa ni hangu.
Eloi, Eloi, mashada fangi gani kamande wakio itepa gospel hewani mtoto wa mama before tonze ni naswali kwa kesi ya binguni neza nitetea kweli mgenge ni mgenge for real na njege ni njege for real kasha ibox light mina joo na ni feel sijai towa tae na mikuli wana gift
DJ Tobias, them for no say a sick
majaribio, umetoka mbali tega sikio na leo tuko studio
masole, tangio zikielere, tangio na bizango, tangio akiwe, tangio
Dreadheart Family
DJ Tobias
Boy Wanta to sana, yeah, you know I'm star. Next on me, we gon' buy the whole bar. Fukuza hiba reading up, kafraisi konja. Ha, live up when I sugar. Bro, nini hiyo umeva. Swaga bala. Niki shika mic, pala my dem wana. Swala la la. Ha ha ha. And I'm only getting started. Crazy, not retarded. Groupies show me love, DMs are bombarded. Anytime you see me, I'll be fresh out the oven. Yanni hard cake, got the looks from my daddy. From your young unique, who fucks so just so I'ma go hard.
I will never forget. Drop me your pen and our location. Stack your stories as simu. Me stack in my conversations. Wakani pata kwenye gate. Kama ni appointment. You know that I won't be late.
Nope.
This story najua well na relate. So katambi mkumbili sote to participate.
Take a selfie.
Leo ni me come ku get down. Leo ni me come ku get busy. You've been on my case for a while.
DJ
but baby, I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down. Get down.
Dreadheart Family.
Baby, I'm a lover. I'm a lover. Baby, I'm a lover.
Kaulunga, bao mbili tatu mina funga. Hey, kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga, bao mbili tatu mina funga. Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula.
Kaulunga, siyezi kuwe tu tribal. Luka jo ni pesa, buda jo mini tribal. Inaside kwa keja na main na daikol. Wanjiru ya ndakinyua na daibol. Na mindio mesi hakuna pass, mina funga. Hakuna rambe misi olunga. All webcam lakini si kwa chakula. Rada ni ma social la chorea jo machura. Iwa mada shiro pale wa bebe skilo. Zika shika zika nice suda tani zero. Hitman, badman, kare kotero biro. Kotero biro, kare kotero biro. Kema langwe from dislikes and blue ticks. Tangu geta tako wakadai ku get kiss. Tuli get ass, sayi wana give peace. Wana dai benga ni mechiku liko Netflix.
Kongo, zangu zimeshika niko ngango. Kongo, zangu zimeshika niko ngango. Maongongo, maongongo. Zangu zimeshika niko ngango. Maongongo, maongongo. Zangu zimeshika niko ngango.
Kwa tepe kwa tumakule mboro. Nakanyonya kanyonya kiroboto. Funika senye geto mabatinu soro. Pes kono kono bila nyoko nyoko. Konyagi koto koto tribe wa joto. Shingo niki sling dole niki ngoto. Kuzeru kufuya kuchapa dumoto. Tim kibao kishashi msokoto. Ayayaya poritu ni magonglo. Kimangoto kidosho apewe konglo. Kocho kocho konglo konglo. Wangi kako kitapu ni toka konglo.
Oh, my God.
call me flip out.
DJ Tobias, the mix
on the beat.
See, I don't know why you fell for me. All I know is that you love me. I know how it started. All I don't know is that you speak about me. Baby, when you fire, you could bend the west to retire. While it's only higher, cause I love you. Think it goes a baby, ni yombe, mungu ni pate. Iwe biringanya mamkate. Anything you want to figure out, baka ni pate. There's no baby, I'm on my way.
DJ Tobias, the mix king. All social media platforms at DJ Tobias. All at the real one at 0718-473-200.
I'm on my way, baby. I'm on my way. I want you to know that I love you. I want you to know that I need you. I want you to know. You make me lose it. You make me want it. Every time I see you around me, you make me feel it. I'm gonna give you every time you want to tell me, baby. Think it was a baby, ni yombe, mungu ni pate. Iwe biringanya mamkate. Anything you want to figure out, baka ni pate. There's no baby, I'm on my way.
DJ Tobias.
Mini flat nili mdinya kakuwa pedi. Kana nyama kicheka na kuwa keki. Bila rizmi utinga na gazeti. Ni kusere kusere serengeti. Ndiyo suha kuna mgusa simu nyeti. Kabla mechi tuseti ziguruneti. Kaayela kajaba hamurumeki. Kufa ganzi za wadi ya mkurugenzi.
Gorokya
na gorokya, riyetete na gorokya.
Nimeficha ndani ya socks, shada au ngali. Na nashoot toka nje ya box, ndani au ndani. Uta slide kwa DM maganda. Nitakuja na mashuksha kupandana. Siku suki namba kama namba. Kuna difference ya durag na bandana. Chemba, bad girl, mweke chemba. Chemba, chemba, mweke chemba. Umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini?
Nayo nayo asa pani kalitu. Kuna bash na buruka kama mosquito. Kabaridi na vutia mamitu. Leo kuna waka joo kama jiko. Kama jiko. Danya bash watu wamejitepa. Wamesunda shasha hadi kwa ngepa. Nika ita sasha, akawasha shata. Zita shika tukazima joo kwa mkeka. Kura uka nika dekupiga ngasha. Nikika msasha amenipakisha.
Dreadheart family.
Pesa koba.
look soft, can the chat, but dosina. Dosina. So keep to find a goonie jat, nabado, persina. Sachunga vile unasema Mwashene ukipewa Kumbuka si mtupea na kahewa Usishinikani jela Trido umepewa Tenda wema nenda zako sivu ndalisema
Baba nina kupenda sana
Nisaidie
Yeah Mwashu yeah. Nila kwa mjali nyuma Na bado inafali kukironga Niko railways muda ni menuna Najaribu kusikiza madonda Reskia jami data kiskuma Anachoka na ngoza ni kwamba Karanja kuna dona fa kutuma Niweke kwa inamba buda boss Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu Na tumepia na ya kutoa Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu Maze ponsi yoko wa Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu Usisa hao ya kutoa Tuma kitu, tuma kitu
Yeah, all I do is swing kama Kalidama Usman Kamaru Headbutt but singiangi boots na manyaru Leo ni range staki nooks ya Subaru Miba zenga swag na pigianga look ya gumbaru Don't fake it up, amen ni mungu Ikitu wanga ni tamu but again ni uchungu I remember watching to work for NTV But maybe pia mi ninge chujo kama Ken Mijungu But mi ni rapper na wapeleka na rien Na kama shini mi yu endesha manye Yes, uni baba staki mezesha ya jien Yes, mana inachuna tukiveveka na bien Atujanza juzi ni luge ya zamani Jeshi yangu ya bangi huivuta hatarani
Now hear this
Mbini ojia mifika na inirumbaka
Now hear this
Japani, let's go
I'm back